Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dugun sidial herawan fayla barada fayla wali ba isan hakad wada sana warka hiramna ma ida der hadi opero qodobada warkaan an ka door koron hiramadu wali ba kumadaha konfur galbeed oo war haku saarti abaaro ku jira dowlad goboleedka konfur galbeed oo qor digni intiri hogag ahlusna wal jamaa taliyaha ciidanka booliska oo kormeerka saadi bariste dambiyada ciida shirka golaha wasiirada dowlad goboleedka galmudug oo xalay ku dhig gureel jadwalka doorashada kuraasta lama kumad ee golaha shacabka oo la sheegay. Waa hiraamnimo jimcaha oo taragtan iyo ka beeganta 29ka balad tumanaad 2021 ramadan ee naga dhowaada dhageystayaal warkii hiraamo oo faahfaahsan wali baasina diyaar ah aan waxa sanadan keen. Hiraamo fayl dhageystayaal wasaaradda arrimaha gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya wali baa war saxaafadda ta ku saartay xaaladaha bani aadamnimo ee ku jira dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Wasaaradda wali baa sheegtay xaaladaha nolosha dadka iyo agency adkaada hayta warbixinta wali baa hoosta lagu ka xariigay in qiimaha raashinka daruuriga ah ee suuqyada kumad ee degmooyinka hoos kooya oo deegaanada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed warbixinta wali baa ay ka dambeeyay la xaqo saaray tirada dad badan oo aan baahan gargaarka oo ku nool deegaanada Koonfur Galbeed. Xaaladda biyo yaraan ee wali baa saameeyay deegaano badan oo ka mid ah Koonfur Galbeed. Biyo yaraantu wali baa saameeyay nolosha dad badan iyo xoolo noolba. Inkastoo warbixinta wali baa wasaaradda ay ka baaqday in la dardar geliyo adeegyada daruuriga ah ee ay u baahanyeen dadka Soomaaliyeed, waan la hadlaysiiyay lahandir si degdeg ah laan ku jawaaba xaaladoogaasay. Madaxweynaha Galmudug Axmed Abdi Kaariya qorqor wali baa fariin andiray hoggaanka ahlusna wal jamaa. Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug wali baa uu sheegay kooxaha hubaysan oo ka jiraan NRO kooxaha hubaysan intiyo aqbala doona marnaba in gorgortan siyaasadeed iyo la galaan. Wali baa uu san ka baagay hoggaanka ahlusna haddu ku sugan deegaanka Bohol aniyo Hanis Diban marnama aqbalaana in hub sharci darro ee la ka qaadada tuulo kumid ee Galmudug isku dhaafa in ay arqaladayaan. Madaxweynaha wali baa sidoo oo kale uu sa tirada militaryga uu sa ka qaadi ee ka tilmaamay to deegaanka Dhomba lagu badbaadiyay isku day jabhaday hubaysan oo fadaayan in iyo hukanka qabsadaan. Taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed sareegaas Cabdi Xasan Maxamed Tijaar wali baa u soo kormeeray hoggaanka baarista dambiyada ciidda qaybo shishal duwan. Taliyaha wali baa warbixin ku saabsan habsami in socodow ka shaqada hay-adda iyo in hayaan bulshada Soomaaliyeed uu ku dhageysiday hoggaanka ciidda wali baa kala dardaaramay in iyo si lama jibaaran shaqada qaranka. Madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Abdi Kaariya qorqor wali baa shir gudoomiyay shirka golaha wasiirada oo xalay ku dhigay degmada Gureel ee gobolka Galgaduud. Shirka wali baa leen ka hadlay arrimo dhowr ah oo ku mid ah amniga gudaha, maqaamka magaalada Gureel iyo warbixinta gudaha ee warbixinta gudiga gurmadka ERO. Golaha wasiirada wali baa warbixin ku dhageysteena wasaaradda amniga oo ku warbixiyay xaaladaha guud ee amniga iyo tan degmada Gureel ee dhawaan ee hakanaga tii ee gacanta dawladda. Wali baa iyo diyaar yahayna in iyo ilaaliyaan in nabadgelyada gudiga wali baa warbixin u siin ku dhageysteey dadkiyo ee dibintajiyowki iyo gurmadki iyo anka sameeyeen dadki ku barakacay degmada Gureel. Golaha wasiirada dowlad goboleedka Galmudug wali baa warbixin ku dhageysteen wasaaradda arrimaha gudaha dood dheer iyo falanqeynku dib wali bayoona sacag labayeed iyo ansaxiyana degmada Gureel ee gobolka Gedgaduuda. Ansaxiinta degmada Gureel waliba kooyase gudoomiye golaha wasiirada iyo xiriyeen warbixinta wasaaradda arrimaha gudaha dibn heliyeesyowka iyo federaalka. Guddiga doorashada Soomaaliland waliba iyo xasaarana jadwalka lama kumad ee kuraasta golaha shacabka oo ka tartama hayaan hab lama boqol soddon iyo todoba iyo hab lama boqol soddon iyo ro lama boqol soddon iyo sagaal iyo lama boqol soddon iyo todoba. Geeka oo jimaada ata waliba biya bilaawda doonte diiwaangelinta qowdowka codsiga xaqiijyowka shuruudada musharaxiinta lama kumad ee kuraasta waliba iyo ka fadhiya Hussein Arab Ise kaasay oo kursiga tirsishi iyo hab lama boqol soddon iyo sagaal walibana kala tartama haya ra'iisul wasaare ku xigeenka Maxadi Guuleed. Sida oo kale kursiga kale waliba u siinay tirsishi iyo hab lama boqol soddon iyo todoba oo horey in ka fadhiya Biixi Iimaan Ige. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waliba uu si dadaal badan ka biyahaye sidii lahan dhammaystir lahay golaha doorashada golaha shacabka isla markaana aan ka yaraan lacag af jar lahay horaanta sanadkan. Warki dhegeystayaal isan kulan si atan warbaahinta raadiyo bedawa hiramudun antaniink ike warka waliba siyana dareesiyaye anoo ahaa sanadan ka raasan joogar dhanig iyo farsamada saaxiibkeen ur kalsooni yahay id allaale idii warkaana dhaaftay may baariyad aan ku daalada korte www.radiobaydhabo.net iyo radiobaydhabo.